Limasa ngo kuye lo bafazi kankulu banqobo yakhetha amathole mnganam khawungena unqinisize nantsi ngoma uzenawo usaqhwithi uthi ukukhala kuncedi mntu